Yeah, what up? It's your boy Cali Craft Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KETC collaboration, ladies and gentlemen.
Mambo vipi wadhime bidi ni come slow. Apo vipi dadu shachi zina sample, yeah. Bado mziki na piga jisi na turn flows. Na kakaza bigi ojige you niggas don't know. Mi mwalimu za watoto wa lam, na ma MCs wote wako soko wa ram. Kimbia mbio usipo minda chomo wa gun. Jumsodoki ni young killer mini boko wa ram. Na mbona niamini rumors na nina roo ya chuma. Bonga mbaya leo kesho ya mgongo ndo utani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizini shafuma ji. Pas kama Victor Spanish Nura au Sumali. Na tuna lead top chef on the jam.
Say what?
Thank God for blessing a man. So, ebu tulia I perform ni tight. So better put them hands up when I'm on this mic. Papa Jones.
I'm gonna shine high. Ah, every time we stay here. I'm gonna shine high.
Kwenu imepenya, msifate mimi, fata sheria jinsi nasema. Hapa Cali Craft Jones, hapa msodoki is crazy. Umlu unakwenda nao mtu mzima, la naitwa baby. Maybe, umbo sindano, mwili ujakuwa, ila pesa inongea, zede mzaramo. Watu najua, msimamo ya Mungu, yule anemtaka ndo anamchukua. Nilikuwa mtoto michano ndo lonfanya nkakua. Sasa miaka 55 huri nani mbili nshereke. Japo baba yangu mrinzi kwenye nyumba pereje. Kweli ndo huo mzee ukikatani uzushi wa kugombania nguo huku mezaliwa uchi. Najua lipotoka bali na kwenda na sijachoka. Na nyosha nilo wakuta sona upya washa dondoka. Wanajuta sasa nasota upya hawa kustuka. Alikuwa nyufa sasa ukuta umenguka mziku umekufa.
Stuka. I'm gonna shine high. Ah, every time we stay here. I'm gonna shine high.
The 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. But I'm big, I'm korofi, in case a drug could out tiko labo na young killer, so low.
Nisha kosea sana, ila kujifunza ndo sikomi. Lo ni merudi kupari with Cali Craft, my homie. Yeah, UG Kampala kote na penya, waki celebrate kwa rabat zimu kwa kakenya.
I'm coming through where the heat is about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella.
Young killer, but change your flow, mister. Ndo maneno zushi na yoyasikia na Paul Peter. Ila na go kisha, na wacha kishanga kwenye matawa. Kiona weekend moja na show tisa.
I'm gonna shine high.